It's Marsha, the rhythm boy.
Be the missing voice, the soul and galili incomplete. At my name, libe goli de amemis. At the kumumba kuli beko malo anga. Dungo tie and tawi anga. Put in na wachakaji sindi machimo. Satangela kulimba mtima. Ndipo singa chitile mwina. Potinda enela. Kuza chifupena. Oh. Moyo onse mundi pulu mutse.